Murderer.
Katimbulira bye mbeera nkola, nkyayise bikusumbuwa, leka nyumize byali byalema. Kansuubira sikusumbuwe, tonsangeko wadde ne bbala. Guno omukwano nze ngwesiga.
Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno. Baby love it now, baby love it now. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita we ntuuka.
Kimuli kyange, sikugabane nga ne we ndwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita we ntuuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye ku kalosa.
Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibi nga byetaaya. Kuba omutima gwange wano mpulira nnyo nga kwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga yakayaka nga ttoola. Onkuumira mu nsanyu baby ndaba twesaana.
Omukwano guno, omukwano guno. Baby lete no, baby lete no.
Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it no. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita we ntuuka.
Kimuli kyange, sikugabane nga ne we ndwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita we ntuuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye ku kalasa.
Pretty, 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 pretty. As in me boy them pretty, sweetie, pretty, sweetie, pretty, pretty.
Baby, if I'm in love, I'm into you. Chungamba, darling, I'm into you. Curse all the words as I come for you. Kugambe love, you know, dogo.
Na embuzo, ay, yeah. Oli jaje ni wangangu yiseko, ay, yeah. Onyambanga wengu yita.
Wala chimuli chame, jakwagala mpita we ntuuka.
Kimuli kyange, sikugabane nga ne we ndwala.
Kimuli kyange, jakwagala mpita we ntuuka.
Kimuli kyange, sembera mpunye ku kalasa.